Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala, Kampala Capital City Authority, kitegeezezza nti kampuni z'obwannannyini ez'abantu ssekinnoomu baddembe okuleeta bbaasi mu Kampala n'emiriraano, era n'asambajja ebigambibwa nti KCCA eyataddewo bbaasi tegenda kukkiriza balala kuleeta bbaasi mu kibuga n'emiriraano. Akulira ekitongole kino ki KCCA, Sharifa Buzeki, ategeezezza bannamawulire ku Media Center nti baleese bbaasi ez'amasannyalaze mu ngeri ya kugezesa, wabula nga bazitwala tezankiza nnyo mu kukendeeza akalippagano ak'ebidduka kw'ossa n'okukendeeza erikka ery'obulabe kubanga ez'amasannyalaze tezifulumya mukka. Buzeki ategeezezza nti ku mutendera guno ogw'okugezesa, KCCA eri mu kukunganya birowoozo okuva mu bakwatibwako, wabula n'agattako nti omwezi guno we gunaggweerako bbaasi zino zijja kuba zimaze okussibwa ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala.